j'ai été victime du décès
de babam sami dum wardani kam ti der la bangal hakille am kami wawi huugude dum saabi holare am e alla mi andano yimbe gonton andan be dum sande nyende wotere mi don gonno e dogu kurtungo goto fijiri muto tilie samminoy neddo goddo on jomun mayi don e don gila on nyenden mi hebi ti der la bangal hakille am gila ne so mi don jogi kurtungo hakillam jippoto hen dum woni duubi mun didi mi nyam gorko inna goto abba goto sami ko sami ko dum latani ki kam tora mawko
soma profondement marqué
no dum holti di da sida fuji de kettinton di kabaru jogol hakillo na dulla fa hande wonande jamarande wonande himbe le hewbe le mali ka non hertade jogolangaaji finatawa ne suji dunke en odo kabaru o fukita ural wiide kabaru jogol hakillo na faabo himbe le hewde cellal hakillaaji mabbe be utude sanne ti allahaji le ngurna mabbe professeur amadou abdoulaye dikko yo psychologue e horejo gullira leydi humaninde golobe furba ulti wiide o jaati boppi yoppirde ko e mabbe himbe le jogibe ti allahaji
na fa psychologie woni ko finde hakkille yimbe fe so tawi ko woni do hakkille mabbe ko fu iway no dum tiidiri fu feccere nde iwan kanyo ndarde faminde yimbe be jogi tiidalla hakkille wiide ko woni mabbe ko safare won hen neddo ana wawi yaade fa hosa mayde na hakkille mun majja min tilo min chawra jomun abada bi adama fu yata wiide hemtata ke feifei kina so yoppira may hore makko dum ne golle bondo non sabi tiidallaaji di fu ana jogi safare
fanta ismael yo inde de min tutti odo gorko e gagne odo debbo e jabbay indede be do yimbe le kebitelaji bangal hakillo e le ngurna mabbe e bi kanko professeur diko be fufulti wiide nawtrade ande kam episcologue mbé yalla yawtude dido telaji dibi kebidi
il y a 3 mois de
dum woni duubi tati mun neddo mo korsin min sande sami dum torri kam sande jonka sallami do heba ittude ka torrado am kinami yewi andan be dum woni gollobe kabaru hakille biyetebe psychologue e gonga gonga o dum ya fay fay seeda sabe kina jami yewede neddo andando dum so on jomu halani kam ko kanmi wande kanyun e o halni kam safare mudum
de traitement di quoi
ti allahji podde bonde yanugul rafi tedingu seria e ko nande mun en jabuji rafi bugul golle rafi birki madum ti allahji li galleji e wi kanko professeur Burama Souri Gindu o do janginowo kabaru jukula hakillo holti wiide jamarale jati woni mo sella den kambe psychologue be na mbabe jati faabade e le sorgul mabbe
en fur e de andi leedi men di newaki o wakkati tukolo teddinta sarab e munen katin ti dalla ana hoto fur e famal aduna mi do mila e de mbawi ndardude e chawrobe kabaru hakille salla e de mbawa wallude yimbe be e ittude ti dallaaji ko woni mabbe ko sabi homo fu sella o wakkati bi adama iwata du bobade leedi e fu wondobe iwata le wongalle be jeya jonka ben fu hani hawrinede de be lamde
hana fitelaaji ngududidi ciude so jawbuuji hakika hebama e le gulleji kabaru hakillo e wi kanko professeur Souleymane Koulibaly do dunke kabaru hakillo hore jum fedde ande kesse dido wato jidi mbere na kasindini sande faabaaji kambe dunke embe yalla dawruje tiyalaaji dibi jogi
handen o gobe an andi gollal chawrobe tiidallaaji keboji hakille saabi nafaaji ko wobbe mbowi hemde bangal mabbe gobe an ngare hore mun do be jogi tiidalla arande kina dogotoro wiabe njaaton da handen o nobe kewbe ngaran e hore mun tay wana dogotoro wiibe ngara do amin do
ko nyiba nyalade hertanade kabaru jogol hakilo le mali fanda mudun yalla kabaru mudun beeda andede yaajiri wonande jamarande